Kaka tena
Bani Music
Aisha Bori Makizuka
Ya Baba Kichura Kia
Weka tena Wame mchukuza tena
Wedo ni kiwako
Ewa nangu nimeamua Masimela nimeamua Wema jita nimeamua Ndugu zangu nimeamua Iwa nangu tunashesha Baria na wale ya tunaruka Ewa nangu tunashesha Baria na wale ya tunaruka Iwe zangu nimeamua kuwa Mane zangu analalamika nikiingia chooni Etina chelewa na nasema nimeamua Wala chanzo si maneno yao nikiamka asubuhi Najikuta nimepiga Aya sasa tabu ya nini? Eh? Tabu ya nini? Minasema tabu ya nini? Jama tabu ya nini? Kwenye chama la bachela mwenyewe nimejifuta Luti mbezi mbagala zinamaliza mafuta Nakumbuka kuna siku mimi nilitaka kufa Eh? Mke mtu sumu vijana walipaka mafuta
Aya
Na ndo maana nimeamua nioe mwezi mtukufu nikaenda ni nimeamua nioe nisimsingizie shetani Mungu nimeamua Masimela nimeamua Wema jinja nimeamua Ndugu zangu nimeamua Iwa nangu tunashesha Nalia na wale tunaruka Ewa nangu tunashesha Nalia na wale tunaruka Kati kati nimeshikika chuno sisikaja usoni We chiara mayusli Wanasema nazeka inabidi ni ame nyumbani
Wamitaga pazi hasla
Kama vipi we majani kisha tufage uwanja We majani kisha tufage uwanja
Kwa sasa tungo we majani kisha tufage uwanja
We majani kisha tufage uwanja
Ewa nangu fanya usafi
Fanya usafi mchojo fanya usafi Fanya usafi wanangu fanya usafi Fanya usafi ndoranga fanya usafi Fanya usafi
wanangu tibulika
Tibulika sijaona tibulika Tibulika
wanangu tibulika Tibulika
baka kati tibulika
Tibulika
Sasa mbona mnanichafua Mnanichafua jamani mnanichafua Mnanichafua mani gomba usinichafue Sinichafua mani dego usinichafue Manchebe usinichafue Usinichafu
Ipinyi mamani ni marasi au ni mapacha We chidi Wakumitaga sendirunga eh Anko morfati
Umo umo Mwone ni sedi usioja Napocheza mina enjoy Mama Napocheza mina enjoy Demani baba uzili Napocheza mina enjoy
Ananikosha
Napocheza mina enjoy We totela Napocheza mina enjoy Mtu peace
Hauna baya
Mina enjoy Nasema we Napocheza mina enjoy Seidoni
Itato mlandizi
Mina enjoy
Watoto arodi
Anawasalimia mkojani
Hasani kumimbovu mtoto mafia
Umo Uyu dada Anashagaza kiunono vyo tikisa Anashagaza kiunono vyo zungusha Anashagaza kiunono vyo tikisa Anashagaza kiunono vyo zungusha
Shila
Natini white